Chukia basi Minona nimetimba kula bati Kita kukosti ukini noki Kwenye kila bata kila pati yule konki Nimetimba Tulileta shobo nimetimba love me, hate me Yani usha kuwa exi unikomi Hold me, hold me daddy hold me Mcheza na imba ma dance so for Nimetimba Tulileta shobo nimetimba Tekina vawaka bashingo wana shindo akonge Na picha kishinda na nape Kita kita vanya kwacha mapen Umefika bana mkele na ken In the club niko na marompo Why nigga make your booty pom pom I don't care kama wezi kata With them girls shake your body and your booty pom pom Like ooh, ooh Usapalo nase kwenye view Ooh, ooh, bambo clata make it bansa so sema nimetimba Tulileta shobo nimetimba Sane kilitimba Aziba nafasi kuwa kilitimba Leo tunakesha vau kiringa Pani nakimbiza hao makinda Nimetimba Nimetimba
Nimetimba
Tulileta shobo nimetimba
Nimetimba
Tulileta shobo nimetimba
You're 50 bands to the beat